venye si ufanya juu ya handas matiri maniu kama pewe pampas wapime na kama kawa tuko na DJ Kevo is me juu ya mitambo.
Chukam na mamacho dilated, of course taitana. Karao ali hate, my bro ali relate, juma bro marijuana. Kuna ana fake accent, kina mejalibu. Kako na chest pain, sacha tukujibu, tunakibu wivu. Chukam na mamacho dilated, of course taitana. Karao ali hate, my bro ali relate, juma bro marijuana. Kuna ana fake accent, kina mejalibu. Kako na chest pain, sacha tukujibu, tunakibu wivu. Napiga rap Nairobi, my dambaya kama head ya kobe. Area code ni maili ya sub, Android ilipea na mboki. Eko si kusamba panga, ukiresist kwa lobby. Shori altaka namba, mezo ya mchimba kachimbe force. Walifatua kutoka outa, wakamadua kangundo road mole. Ali sato morning, Ali alishtukia hesi ya memoket. Spider weapon gun imported, wona AK-47. Uspati ogopa open, nasikia kuna msako bada ni mse 7. Leo tuko ndani ya keja tutoki, jeshi kwa handas na choki. Blaine alikulua toja, toki, toka, kopa na koti. Jeshi ya koja, tuko tomboya, unless ni pigi mishoni. Tourist mwenye ligongwa na hoka, akatoboka madola, sorry. Welcome to Nairobi though, chunga porio. Giza kwa corridor, arifa ligeuziwa na morio. Android ilipigwa tapo, chokoch alichumia land this road. Sule ambio unga fudiro, madam kukua tuko otedo. Chuka mnama macho dilated, of course taitana. Karao ali hate, my bro ali relate, juma bro marijuana. Kuna ana fake accent, kina mejalibu. Kako na chest pain, sacha tukujibu, tunakibu wivu. Chuka mnama macho dilated, of course taitana. Karao ali hate, my bro ali relate, juma bro marijuana. Kuna ana fake accent, kina mejalibu. Kako na chest pain, sacha tukujibu, tunakibu wivu. Chua mtu nashinda, zime chrome na makila. Anti-terra units wanajua munga ni proma na killer. Toto samfibia ni chura, Bonnie and Clyde itufamie mashuttles. Ujue Kaulin Tusi wendo fala mse juzi ni kitandia masako. Facebook ni free mode, usiongelelea bro. Kama ujeyo gangana omu amu ujibake kimbo, sinambia bro struggle. Bonga mafi na wenu wa kukuja, tumeosa kuzoza, labda umemochi. Umenyonga monkey na kolobdan wako umechoka. Mtani ni gangland, ukishukiwa ni unyure. Kuna siku munga nilitry kutea msea, uya meshukiwa bure. Fuck it, pingu zililani, mini kafungwa shoeless. Pakina snitch ulibisha, anadai angeji squeeze na dirisha. Geusa lidhani tumechata ngumchana, ananikalisha minashkisha. Fans KOT, wanadai kusikia, merako baby ya nigea. This is unfair, shore likujia kuni after shaku kula fair. Kirai na corona, my suit and tie, mradi koroga na different supplier. Chuka mnama macho dilated, of course taitana. Karao ali hate, my bro ali relate, juma bro marijuana. Kuna ana fake accent, kina mejalibu. Kako na chest pain, sacha tukujibu, tunakibu wivu. Chuka mnama macho dilated, of course taitana. Karao ali hate, my bro ali relate, juma bro marijuana. Kuna ana fake accent, kina mejalibu. Kako na chest pain, sacha tukujibu, tunakibu wivu.
Pull up kwan dodi, ta, 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 of course ni mchana. Victim alikuwa gun rice kwa nakana, jo anapenda fashion sana. Mina expo songo tulishako sana, psh, of course lim sana. Bro ni samurai jaka, tishika panga, manza ni costume ana. Sikuwa mtu mepiga, tukisababisha, mbaka machuja zinatufa. Wame kuwa mna maniga, atukunitisha, na mini mekuja na msufa. Kuona maziwa, tunafanikisha, nyama tunakula na msufa. Dom na ririma, jamba na shikisha, pombe tunakunya kwa chupa. Kukuja mda kuja, manza na Mr. Tambua. Juzi mpangange nisari pa nili muliza malao na chiko na njua. Uliza munga, ofakata zetu kifinyo na nua. Na puliza kunga, sopa kutosha ni femola isifa na dua. Vibe koshua, hindo masa ukilikon kwa mteja. Ustaili kuzua, mina kutako kunyo kusana uko kakamega. Ikelele ilole meando wanamlia mwa kuilenga. Kiterene ni kiteleza na rende lazima kutesa.
Chuka mama macho dilated, of course taitana. Karao ali hate, my bro ali relate, juma bro marijuana. Kuna ana fake accent, kina mejalibu. Kako na chest pain, sasa tukujibu, tunakibu wivu. Chuka mama macho dilated, of course taitana. Karao ali hate, my bro ali relate, juma bro marijuana. Kuna ana fake accent, kina mejalibu.
bandi self kakuna takaku na giza. Chezi mimi ni bandi killer sin still almiza yo. Kasna shilingi za pen na jua ringi na manga aringi. Uchumi inatumiza. Nauza gunga na rizla, gunga na rizla, gunga na rizla. Nauza gunga na rizla, gunga na rizla, gunga na rizla. Nauza gunga na rizla, gunga na rizla, gunga na rizla. Nauza gunga na rizla. Shosh yangu ni guangi. Nauza gunga na rizla. Mira nilipunguza lakini hawaamini ni kimanga mbinji. Kasina shilingi za painting na haringi na manga aringi. P-life, pata ganji, lakini inani annoy. P-life, ninarudi, mjini narudi na get paranoia. Naziuza msini ya msini, nisi mangunga na rizla. We lala chini, uneza shuti wa kichwa. Last week I made a profit, this week nina mafuta. Sijali njegia kinishika na chengerere, hakuna mbricha. Nama, itos kubebanga ni talanta. Ops wa kucheza ni kushanda, manyole na mabiad na achanga. Mtu wangu, we na jeshi yako. Si hakimu na maneno. Niswai pata na hizi street, tunda kufunja meno. Atijali wera yoyote, sisi bora faida. Rende imaribika, takulwa mchana, hakuna kusaidika. Product of my nature, una vitu stilingi sorry. Vitu expensive, zuni fanyanga ni feel lonely. Shosh yangu ni guangi, usalifu kwa ploda, takia kuna giza. Chezi, mimi ni bandi, killer sin, still angamiza yo. Kasna shilingi za peng, na jua ringi na manga aringi. Uchumi inatumiza. Nauza gunga na rizla, gunga na rizla, gunga na rizla. Nauza gunga na rizla, gunga na rizla, gunga na rizla. Gunga na ringa na ringa na ringa, gunga na rizla, gunga na rizla. Nauza gunga na rizla, gunga na ringa na ringa ni guangi. Nauza gunga na rizla.
Shoshu skia toast, jo ngore ya cops wa legalize it. Sorry copros jali, mini mtumiaji wa bangi. Haitaki asira ni raisi, kwanza shika jiba gusani. Na stoi hongo, labda mfungie kikolo. Mzae Joana Hempi, nabidi tukule korobo. For 2 days sasa, pedi alinipiga msasa. Mteja patikani, maybe aliingilia siasa. White man bado simpendi, atafta wanipe independence. Kitu ya mtu ni deni, na usiwai toka ya bestege. Town ondokia hesi, yani still nasafisha teke. Jo, autaki kupatwa na reke. I hope ulipate ile message enye tulituma na bullets. I'm dreamer na spending, na mana mnapenda za bure. Akili yako ndo safest, usijijaze kambunge. Tie up your shoeless, ushasikia babu wa swale. Sayu na deal na ndugu ya sule. Kumbe
Shosh yangu ni guangi, usalifu kwa ploda, takia kuna giza. Chezi, mimi ni bandi, killer sin, still angamiza yo. Kasna shilingi za peng, na jua ringi na manga aringi. Uchumi inatumiza. Nauza gunga na rizla, gunga.
Yeno nataka ni gen,
yeno nataka.
Yeni lele jali mangwa na kisenye.
Manga kisenye.
Meza kitembe zenye meficha ndani ulenje.
Meza kitembe.
Kamu na noma na sisi basi useme.
Kamu na noma.
Yeno nataka ni genye.
Taka ni genye.
Yeni lele jali mangwa na kisenye.
Manga kisenye.
Meza kitembe zenye meficha
ndani
ulenje. Kamu na noma na sisi basi useme.
Basi useme.
Kamu na noma na sisi basi useme. Miss day from zako buda we ni msenge. Juvu nimevuka ukuta na nisinyenge. Juvu ni mkubwa himuda na simu nene. Chini ya mnazi mina kula tuma rege. Juvu mnati mina kula tuma veve. Kwe singati buda cheza kama wewe. Nipate yangani mina paa kama mwewe. Yeno nataka ni genye.
Yeno nataka.
Yeni lele jali mangwa na kisenye.
Manga kisenye.
Kitembe zenye meficha ndani ulenje.
Meza kisenye.
Noma na sisi basi useme.
Kamu na noma.
Yeno nataka ni genye.
Taka ni genye.
Yeni lele jali mangwa na kisenye.
Manga kisenye.
Meza kitembe zenye meficha ndani ulenje.
Ndani ulenje.
Kamu na noma na sisi basi useme.
Basi useme.
Shida ni gani? Shida ni gans. Hadi mashinani ni shida ni gans. Gwash tobo kama wanze kudance. Rungrende na hefe na mambo grand. Miti 15 ndani ya ulenje. Over 18 ndani ya ren. Mimi na mbusi masimba kayole. Tulichinja mbuzi so msiwore. Nenda Shanghai kubai supplies. Mchina ni nani di plastic wa rice. Mini domani surprise. Makamu wa rice hajo jina ni nani. Rubber dub na madoba ngeusa. Lisema amini Maradona. Juni kwa game kama gola. Masika pita check na Angola. Ndani ya subi na nguruma. Brrrr. Miss na subra. Jituko ndani ni koshua. Tumetua itabidi wamejua. Kembea kahaba wife sumbua. Bangi jaba mirano tukotua. Kutra kuni show bangi melan, I guess uko sure.
Yeno nataka ni genye.
Yeno nataka.
Yeni lele jali mangwa na kisenye.
Manga kisenye.
Meza kitembe zenye meficha ndani ulenje.
Meza kitembe.
Kamu na noma na sisi basi useme.
Kamu na noma.
Yeno nataka ni genye.
Taka ni genye.
Yeni lele jali mangwa na kisenye.
Manga kisenye.
Meza kitembe zenye meficha ndani ulenje.
Ndani ulenje.
Kamu na noma na sisi basi useme.
Basi useme.
Pima poa. Hii chingri na inid joku imochoa. Pima poa. Hadiki mwenye usikiti wa kutoa. Pima poa, ukiuza mboa inyoi, burume sora. We pima poa, iyo presi yake chini bro amengora. Pima poa, bichi green I need joke mochoa. Pima poa, hadiki mwenye usikiti wa kutoa. We pima poa, hadiki uza mboa inyoi, burume sora. We pima poa, iyo presi yake chini bro amengora. Tumaka kitu, hadia kutoa cha hizo. Msa shine ondolea, hey God kutizo matatizo. John Saga na Mohoka, Bob Sabana na boxer. My mom's in your Bosha, mina magazine kwa taxi na Aurora. Nikoni ya umoja but na wamekia nuclear program. Yini waoga na munga ndo mganga na washinda kuroga. Maji ya kuoga, squeeze na uzia dhao moja. Mini top sweeter, munga mini volatile. Rudy Salon, kano wa mama, we ni pedophile. Lighter John Kifaru, charge akisha roach infano. Kisha dosh ni balot, leo mivai ni ngano. Chingri leo ni mano, we ni diva, we bro achimano. Iyo leave alone, iyo ni mfano. Pia kuna bitha, zenye ni mchina ziti. Zote uanga round but kompia big jina minji. So I compared DJ Shitty na Michi. Pima poa, hii chingri na I need joku imochoa. Pima poa, hadiki mwenye usikijua kutoa. Pima poa, ukiuza mboa inyoi burume sora. We pima poa, iyo presi yake chini bro amengora. Pima poa, hii chingri na I need joku mochoa. Pima poa, hadiki mwenye usikijua kutoa. We pima poa, hadiki uza mboa inyoi burume sora. We pima poa, iyo presi yake chini bro amengora.
Bila taki ya face of the test, una feel me na bada beef tulicheso. Private jet na ni chest na suicide bomba ligena ma inspector. Daily shash and delicious east maisha na magumu. Alikamla jaba kathani ana nguvu sitli mnyonga na njuku. Vile tulikita face south iteso na feel mina bada bing tulicheso. Private jet na ni chest na suicide bomba ligena ma inspector. Daily shash and delicious east maisha na magumu. Alikamla jaba kathani ana nguvu sitli mnyonga na njuku. Goro zoni pandisha mahanja mta kumeste kiungware ni kulete kiutepa. Mkoro yu ni chenjia darasa wiki ya pili masti chore mesti na hepa. Mororo tunapenda rayo ni paniki mix na bale jo fetish katepa. Wasoro wame nikomilia kwa rasa ilibidi ni mesare hizo fetish upepa. Mkoro bazinga kwa njia ni ya oshwe, sumu tokea na nyuma. Nika exile ya Tanzania manze from Alinun ni magode ya dikucha. Juhadi after wa second dambua, Nairobi alumni mayonde alinuna. Yulisho msela tizi mwana FA na kuombea ukimuja. Supo na fadhela busia mwana wefwe aliongea na kiluya. Tunapiga round kundi sita ugenya vipigo na kisi kutikita. Mbesha, ikendrudisha jiji juwa nigeta. Weta iko na hoodie jizi chini ngepa. Ushindaga na mi utachizika. Ushindana na sini kujizika utarienga. Ukipingana na fisi kuringita. Ukiguza unalipa. Vile tulikinda face south iteso. Na feel me na bada bing tulicheso. Private jet na ni chest na suicide bomba ligenya ma inspector. Daily shash and delicious east maisha na magumu. Alikamla jaba kathani ana nguvu sitli mnyonga na njuku. Vile tulikinda face south iteso. Na feel me na bada bing tulichuku. Private jet na ni chest na suicide bomba ligenya ma inspector. Daily shash and delicious east maisha na magumu. Alikamla jaba kathani ana nguvu sitli mnyonga na njuku. Kenya defense iko strict kwa border kupiti maingwa. Na vile kumeja immigrants. Judge A, lawyer B na karawa lipata C minus. What a lineup. Round imes mama. Back home akapatwa na plane. Sema kushandwa, house wa chenge ama kutafuta bail. Weapon sika npeke, mtu wangu jote neza kumada na pen. Ulimi pia defend, uliza peng alieveda jirep. Form isha chorwa, cheki, cheki print ya wanti ya mevadera. Whistleblower, central ilikuwa David Sadera. Na ugopa tukelelea umbu huku jo watu ugopi malaria. Utaibiwa mtumba na chuma, you do you utaugopi kumeria. Rumor area, jana magizan walidunga rumba wakasepa. Nduru kibero, alisikilia madiwa ikasemeka na leta. Niliambiwa ni control temper, ama ntupe hiyo ndenga. Ajena, fan alidai misi gangster, ni venye miutema. Show walituko last minute, na tukupunguza tatenga. Blankets, walikata ningie na waini yangu last December. Vile tulikinda face south iteso, na feel me na bada bing tulicheso. Private jet na ni chest na suicide bomba ligenya ma inspector. Daily shash and delicious east maisha na magumu. Alikamla jaba kathani ana nguvu sitli mnyonga na njuku.
Lunga edge na stani, you twirling is around umo tu. Kudunga dudil tabona ma 3, real definition and thug. Kumesikia report ya DCI, drama kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Lunga edge na stani, you twirling is around umo tu. Kudunga dudil tabona ma 3, real definition and thug. Kumesikia report ya DCI, drama kwa King Jong Un. Mpini, ndenga ni impromptu. Ndo juo snitcha na haki kutadoka. Morio, alificha white juni nyoka. Eta, ya kwa usa sita, kupunguza sira mbi mkuta. Yuji find ware kwa mroto ya mkora. Nando malusiku walingorota. Riswa, walikama nguvu za giza wakaokotwa. Wakaita riz, yokoka. Wasenge, walibeba mawe kwa fight wakatokwa. Wallet kwa doja. Maesa sukula rwabe. Walihema bribe, tunamindi katoboka. Manzesi mungu na majabi, okay, silikuwa blanda na bradheni kamochoka. Masenge, walihema zabe, hese kashanda weza kukua mboka. Dadosh na maimoji ogosh. Nanfile unikali ya komboto. Aziad na senya. Nashuku wapa lazima nda Kenya. Nyonyo zimesimama dashboard plus kuna picha litumio manzi na nisenye. Waswa kuleta puzi waende inje, saindo wa report hizo biashara ziko. Saga za mtaji wa gorofa, muzi wana full resolution, HD. Secret agent MI6, warudi tuition. Muzi motonje kaniko riko, sema, nilipata missed call.
Dunga agent sultani, youth walingiza round umo tu. Kudunga duzi nitabona ma 3, real definition ya thug. Umesikia report ya DCI, rome kwa King Jong Un. Mpini, ndenga ni impromptu. Dunga agent sultani, youth walingiza round umo tu. Kudunga duzi nitabona ma 3, real definition ya thug. Umesikia report ya DCI, rome kwa King Jong Un. Wapi? Mpini, ndenga ni intro mtu.
Choge lewi, wanyo skodi lingia na kuna bomb disketo. Waliotia mwede kutakisha kama niku ya kakula.
Wazito kwa bent, maheta magendo.
Kili wa amda
nangia rasenda.
Kodi ntura ya
buthi na fe,
fe, extendo.
Toto ni mrembo, toto ni mrembo. Mzuri wa geto, kayole mihango. Wazito kwa bent, maheta magendo. Mahaka kwa desktop, na pulo kwa duthi na fe, fe, extendo.
I might mix my levers with that ball main. And niggas keep asking me for verse, I say no main. Pulled up so wavy, young nigga looking like Soul Train. Told y'all once that a young nigga really tryna maintain. Now, gotta keep me a heat on the other side, cause a nigga got beef on the other side. Couple niggas they hate and they criticize when a nigga pull up in that Bentley ride. I was hanging with on him. Mama, I'm sorry you couldn't control him. Payback like every single thing I own. I had a couple milli, I ain't show him. Nigga, I know myself, I can't, I know him. I don't tell all my homies, I know that I won't. Started in public housing and now we don't look at the prices, we blind in the store. It ain't a whip, I ain't ready to own. Bitch, I'm a dog, so I'm ready to bone. Niggas, they biting, they ready to clone. I make a radio hit on the phone. And now niggas, 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 she got me on camera. In the coupe, don't need a passenger. Roll up a blunt and a pass it. Fly to the atmosphere.
And I might mix my ball main with that off-white. And one thing that I know, nigga, really never had an off night.
Toto ni mrembo, toto ni mrembo. Mzuri wa geto, kayole mihango. Wazito kwa benzo, maheta magendo. Mahaka kwa desto, na pulo kwa duthi na fe, fe, extendo. Toto ni mrembo, toto ni mrembo. Mzuri wa geto, kayole mihango. Wazito kwa benzo, maheta magendo. Mahaka kwa desto, na pulo kwa duthi na fe, fe, extendo.
Mtoto ni mrembo, she saw me rolling in a benzo. Ish, ish, awezi ku let go. She done fallen in love with a gang though. Usisikize wadhi, we don't care no. Stinge na gani says kupea dough. Na kama woke na gana, gotta pay those. Nina manincha kwa chomu, wata share yours. We don't fear no, neweka kifu wa mbele. Na kuteki kila kitu na kufu one day. The genje, hisi kitu neza taka kuwa. Juka hita kaki move ni kutatatua. Izo ufalando huleti hapa. Chokes a dry chino, petty cup. Na bro na kaitino, na dai kujishasha. Drop ni kiwasili na uketi faster. You know, chale we be taking over now. Na kama kawa siku chuki, mina kudarao. Behind bars, kila mara niko in and out. Na kucheki mini korada niko hivo now. Cause we get down with the get go. Tusha watu wanga scene and the vets know. Na kama kawa leta pisa mambo bankroll. Thug face dicho nyanya ye with that wrong. Hey, I heard him talk talk. Now let me correct homes. I only rap bro, I got no connections. I got that Mac 4, he got that Draco. When we step up on the place, you better get low.
Toto ni mrembo, zuri wa geto. Kayole mihango, wazito kwa benzo. Maheta magendo, mahaka kwa desto. Na pilo kwa duthi na fe, fe, extendo. Toto ni mrembo, toto ni mrembo. Zuri wa geto, kayole mihango. Wazito kwa benzo, maheta magendo. Mahaka kwa desto, na pilo kwa duthi na fe, fe, extendo.
I got some shorties in Lavington, but they just get drunk and embarrassing. I got some chicks in the ghetto, I love them cause they got a whole lot of character. Bad bitches when it comes to them, I just run through them like a marathon. 20 told me don't be trusting bitches, y'all be about your business and be careful. Flies the Air Forces that I'm stepping on. Mix and match it with some mean baby. I never grind for the check alone. I like to sound with my teammates till it's matching rollies every extra arm. Bust it down with the freeze face. We rolling blunts in the extra long. Do what we want, it's a free state. No police cases on my record. I move with extra protection. Love dirty Phantom with passion. Dirty money got me flexing. I hit it under the mattress. I'm counting my blessings. Let's get it. I'm on the block and it's litty. She get on top like a fitty. She doesn't know where her panties. I made them drop like confetti. She let me talk to the kitty. I do a little, let she come fast. Why you think they always come back? Get them high off of contact till they need it more than they want that. But I'm off that, I'm on new shit. Real nigga, lil' bullshit. Blow a bag on some new kicks. They ain't seen these, no blue tick shit.
Toto ni mrembo, zuri wa geto. Kayole mihango, wazito kwa benzo. Maheta magendo, mahaka kwa desto. Na pulo kwa duthi na
fesho.
Toto ni mrembo, toto ni mrembo. Zuri wa geto, kayole mihango. Wazito kwa benzo, maheta magendo.
with the most influential DJ of the streets, Jabbo is me.
Kalas the chewy chewy, man's a thief, make so I'm moving mama Lucy. Still in the street we are due to go on, come a stick, bogo juice, you could use it. Miss Chase, we need you. Napendo na mashabik, God na to groupies. Soul is major mad tracks, ni kaka chorus. Achani kuka soul vizuri bila matusi. Oops, call it for nyamakwende, juli finyo makende, shukuru bade uko. Ati wanataka rongrende, moyo uende, maali roo iko. Yo, mystery zangu zina chumvi, 2016 nilendozi wana roiko. Mystery zangu zina chumvi.
Yeah, come rain, come shine all the time. Kila kona ndani ya nice eyesight on a pedal bike. Jimmy ready pia ni mob ki design. Paper chasing on the grind one time niki pedal bike. Na cheki tu mamblaina wakiwa ma informa. Na ona 18 niki pedal bike. Mitaani na kanyaga na majes. Ndiyo swag kwenye feet pull it down niki pedal bike. Storyteller on the mic this. Domani pia na skahindo domain ya kuignite this. Anticipated all along like a dime piece. Ingawa kuna wale itabidi wani spiceless. Been a long time coming like a storm. Decibel the instigator mama rock spitting fire. Check the calls in my mouth please. From way back like Genesis in many ways a mouthpiece. On the hustle on the boat will I break. Jah guide this switch, mixed steps for sale. It's a business thing at stake, creme creme de la creme in bed. Pedal bike, pedal bike, pedal bike. Let day niko pedal bike. Uptown, downtown, niki pedal bike. Postas uki wai wa sukuma vibe.
Sufanyaga madarao, niki bidi madazao. Niki fika unati niga bao. Nishafanyaga isi street magabao. Nasito mi picha niko fresh angalao. Juni kona watoto wana beef baba zao. Niko na click ina risk kubabonga na mabista. Kini bado tunabisha na nao. Tuna pedal bike, nimefura mask wende chok pedal bike. Bebe bebe usi nipende mina penda ngoe mzupa wako chunga. Saburende neza enda nae. Tuma location tunakuta kaka tumenda live. Nakula ya kesho lo sababu mihu penda live. Mihu wa sinego nikifiko wa gamengo. Kunishinda wa kumtego kwa sababu mihu penda nae. Vurugu ndo akome. Fufufuju ya kome. Naka hita nkatoto kakole. Nikuwa msoto mfuku wako mkutombe. Nani do mzito cha kikoment. Misi bongaji na mwoponent. Labda ni wakange ni wapone. Alafu matako ambio pole.
Pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike. Pedal bike, 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 pedal bike. Chesel Google pedal bike. Like a bag kwa mgongo. Nyuma opposition akisorora. Lafu down chini umedunga nikes. Pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike. Pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike. Mshesel gunga uki pedal bike. Like a bag kwa mgongo uki pedal bike. Nyuma opposition akisorora. Lafu down chini umedunga nikes. Pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike, pedal bike.
Niki get hido, macho ni battery low. Teki katika na get reload. Ninachonga nikichoma majani. Holy water ya kutoka dasani. Na kwani, kwambi, maybe nimegonga makonyagi na machwadi. Baby kuja hapa nkufanyie hypnosis. Shake haga mbaka utapeleka hip host.
pale ngale vela nare waga high cost. Mtoto hahahale ataka ntoke nae cost.
Sina kam na bang na wacho wamefika juu. Kam na bag na mini kona kikapu. Hong Kong na hizu tadhani Pikachu. Floss on na hizu na kwacha na hiccup. Zimefika mahali zimenishika design. Niko mangwai wa line na mimi sita design. Kama wangari madai mini kobon kutetea miti. Nita reform kushinda John Kerea miti.
Battery low 30% na bado. Niko mabale. Battery low 30% na bado. Niko mabale. Ziko battery low 30% na bado. Niko mabale. Na staga mbaka kufa waka dinale.
Ndoka binale.
Riswa, waroro wa uptown na snata prado wa bebe, wa bebe, wa bebe. Nataka pia life ya kiposh, etc, etc. West Pokot ulienda, lo nyanga potu limsap. Mbrane ringita, machingrizo zote oyo lebi center. Saini dosha na liskeroshe, R.I.P. Tekla. Change skin kama Vera, hit and run dead beat kakadera. Mboza bene unahela, weni mwizi mtu wangu sakawera. I'm among the chosen, hawa na haria kwa cho. Kama Patrick Kunga na Essence vina naiban kwa church. Utiaji, that is a big no, for sure, for sure. Asapando place neza cheesy, mtajua ni na, nando na run the show. Niligich foreign bitch watamu, tena mtamu. Nikamshondani stay kukam, akasema, anataka Kenyan spam. Mjoro aligoka kipofu, tulimweke ya mchele, akatoka pofu. Zangu ni madaga kwa kitofu, mtota kumadana, akalash ni kofu. Kuna maridheo kuhisti kugenje, zinapewa sera machungu. Hata system ni threatened, siyezi tisha sera mkwa mzungu. Jegema sanzuwa kuende, onfinya kende, jokseti kwangu, ngunga kenge kwa kenge. Chanda masenki wa senge, sprezo mamende. Riswa, riswa, waroro wa uptown na snata prado wa bebe, wa bebe, wa bebe.
Kuja vibao uneza tokwa, yuto mengoja mboka wakachoka, sayo na room tunaitoka. Tupa mtupe tumeyomoka. Stuka medoka, ona, adi producer katoka na mgola. Kabalas my fall, John, do black man weze kugrow. Tunachapa Napoleon kikolo, wada, ando tunaingia show. Smamishwa raw, ukuleta ngol. Tunafanya kakorio kwa dance floor, rada, kukutoka do. Uku down tumegula moto, kama shaka Zulu. Ambia rais na jiuzulu, tuangu John, do tupate uhuru. Ishi life kuomoka, tunaogopa kusota, tawitisha lunch na soda. Nilivunja James njuguna, nikapata durusum, nikatongle moja. Sanseko stenje, nasemeka na liba komenje. Kulu wa kibenje, nasikia chali yako mgenge. Atudaki usenge, sprezo mamende. Rongrende, rongrende, tuki come through, chege masansi wa kwende.
Onzi nyakende, jokseti kwangu, mkunga kenge kwa kenge. Chanda masenki wa senge, sprezo mamende. Riswa, riswa, waroro wa uptown na snata prado wa bebe, wa bebe, wa bebe.
Jaban mamendo meti
Riz ni synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti, mtoto ameogo meti. Huda mundro amewaka on click. Mboki na zoza maboyz wako league. Njumu ni mdush meti, Velan marungu meti, Jaban mamendu meti. Riz ni synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti, mtoto ameogo meti. Huda mundro amewaka on click. Mboki na zoza maboyz wako league. Njumu ni mdush meti.
Expect me to be fair, cause he be getting dope by any means. I know niggas that be tame, damn, that they love me but they envy me. So I'm talking shit with the feds, me, I'm trying to hustle, make a better me. So love protect me for my friends, damn, cause I can handle all my enemies. I can fuck them 9-11 them, kaku kucha kucha nigga letterman. Niku zaza zaza till I die, where I miss in Agata. Bogini blood name G, so economy bad ain't no freak shows. My colo my bad now my bill, now they call me the plug, cause I got a key. Look, see where's he panic, nigga compost. Where's he manage, nigga come faster. I knew I had the juice and the damn sauce. I was suddenly close friends, they became closer. You know all my niggas independent. Wako fresh, wako fine, wako yes, wako down. Waso hilu use manga ina kwere.
Jumu ni mtush meti, Velan marungu meti, Jaban mamendu meti. Riz ni synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti, mtoto ameogo meti. Huda mundro amewaka on click. Mboki na zoza maboyz wako league. Njumu ni mdush meti, Velan marungu meti, Jaban mamendu meti. Riz ni synthetic, of course ni organic. Mtoto slay queen meti, mtoto ameogo meti.
Despeni ambaru yo amecheza sana Mariamu. Venya amecheza nyuma ni kifaru. Manzi yangu wana safna na du. Ntaratara ya kuzangwai na ninyaru. Hashtag gang with gang long rendon. Na kijanuko chine na tafto na hesi. Niliambia bro weni sugu. With no fear uli wakulia majuna uli hepa. Get well soon, shtepa mtu wangu. Kwani ziliraru? Get well soon, nasikia uli kango ukiwa kolea mjuna wa daycare. Ride expeni mbaru. Mariamu ni kifaru na sava na dumbra ya kuzangwai na ninyaru. Shash the important, shoot kiombizo manzeo kimse. Ekonomi ya karao ni mahongo. Land kumkei so mikosi uzi let go. Kuzidisha, tenant ni waoga so bundeni kizidisho. Mudema Nairobi kwa rentals. Nilidhani ni mavloga, kumbe ni patanisho. Mdema liripoti kwa radio. Arapi guka, yendo, alikuwa na mabobka whalers. Bash alinibaiya Rottweiler. Wrong boys na siku cheza, guam ni whichever. Kwa block bila cheddar, hepa, hatari kwenye lango. Kama tuja knock tuko wera. Ngunana si freelancer, achinjua di Sri Lanka. Diamza paka na panya apana. Kachumbari mongeza spice hata pasta. Kinipata na dema meivisha asha nyanya. Machaji kunjaini pasta nganga, nijuzi tu alivishi ambanga. Ride expeni ambaru. Yo amejeza sana Mariamu. Venya amejeza nyuma ni kifaru. Manzi yangu wana safna na du. Ntaratara ya kuzangwai na ninyaru. Hashtag gang with gang long rendon. Na kijanuko chine na tafto na. Niliambia bro weni sugu. With no fear uli wakulia majuna uli hepa. Get well soon, step hep hep. Kwani ziliraru? Get well soon, nasikia uli kango ukiwa kolea mjuna wa daycare. Ride expeni mbaru. Mariamu ni kifaru wana sava na dumbra ya kuzangwai na ninyaru.
Big up kwa lewa tutu wa mkono kuonyesha support. Bicha mjamo silifanya heta jana kasag mdomo. Kiuna anapicha kuna ni venye tuwa kona fuasi stubborn. Riot nairo nayo nayo siyezenda kwa kina navyo. Yo, wezi niambia juu Africanism na nyi wote me bleach. Waya si ukata tutaki ya tutaki kuwa associated na snitch. Ukitaka kulose your sanity, mari will be murder. Drill your father mwenye likuja na daga kwa vita ya ubini. Mtawalisha choma picha, tena zile za madhara. Nasikia wakenda kude abroad na kina chamwana. Mistake ya kwanza mbena lifanya likamkima la mana. Wakati ya bibi ya badman hachaza kuomba na.
Masaka ni kawu kumbla chichi viagra. Tuna set design ziki ni nata leba sidono the bomb till last time. Biti limada manga kuro na kondoma takaa jicho menyana. Grudika na talk baridi kumiti sina ni magunga. Gok kwa wingi biki jina zinarunda. Buda inajua kali tuko simba sinanunda. Kwa shoro wa getikali ni kuchina kina munga. Hela kicheko na dwaya ana pipa kal kufaya heri tuko zila fox. Mwona na kal kuchenga ame suko zila fox. Boss in short samarai and the original Mr. Marine. Biki tuko suko 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 su right. Wanataka jezi kama Elgana ni summer right. Kisiana like unipe crown, nipe queen, give a lion a dance. Just believe you's in info, give an hello a dead. Nandela nyangu, RIP, Fidel Castro. Take a breath, hiko tika na kina ame the rest. Miku sika, South Africa, siya java, wake kina pizza na dalem. Gaz kupinji kujiji bars, fans kudi give us to lyrics indigenous. Subiri kikidi imagine, oke talk for a sense. Tu gaz kubudi drug, doctor, enemy of a thing. Tiki.
Roll out the girl them sang. Until the end, drinking and smoking, but girl them sang. Until the end.
The characters put in this album are not real.
Tika wrong guy, nikke fika wrong guy. Jena sika kote baka East Africa, Mumbai. Straight out of East like fuck the popos. I've been slanging ever since like Hassan Joho. I don't flop boy, cause you see I chill with a basement. I'm at the top but you chill in the basement. And I know that you feel the mayhem. I do it non-stop until the AM.
Roll out, but God damn sang. Until the AM. Drinking and smoking, but God damn sang.
Wira na unayo ngangana panganga pakando. Welcome this land of venyet na mangana manango. Woke up so early bado malaya wanga kwa kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanganya kuhasu. Welcome this land of venyet na mangana manangos. Welcome this land of venyet na mangana manangos. Woke up so early bado malaya wanga kwa kando. Wira na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Stando Venet na mangana manangos. Welcome to Stando Venet na mangana manangos. Woke up so early bado malaya wangu wako kando. Sima mwakangu ni sister nyanga ya kuhaso. Wasi anduli ni sisi mtani maskani ni deep. Heavy fully equipped. Beat ni crazy plus shit ni heavy. Na fat just super highway hii weekendi fans wana criteria. Garden City natives yule tanga hit. Flow na t-shirt British Navy. La msionga potential abuse ni umkague. Ndo mana munga hapa siyazi bagua adui. Sabune za mkula tenjendi yo ajui ajui. Kumfagia teketeke kaile hardware ya juice. Angalawa tami minipate. Na kumbuka ni kihustle mashimoni ndo nisake. But squeezing kwa surprise na shanga sana manzeve. Nye msupa na nidai na hata sina deni yake. Izo ndo zao maheta na flower galkachi bukate. Tisnanga shower gel ni sabuni ya kipane. Choppers na patron luku mtani consistence. Sote tunajua that he see coincidence. Jione mjuaji guaranteed to police chest. Chungeli ninjora mara liver na lip cage. Jankesu jajua apa just mind your business. It metoka mainstream kaile river ina leakage. Sijani ika the dawn kopi janti kifanye zi moves. Mindo Lebron kopi brand alisikiaka ni prove reason. Kenol kopi klant walisikati na groove. Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Woke up so early bado malaya wanga kokando. Nasima mwakwangu ni sister nyanganya kuhasu. Welcome to Stando Venet na mangana manangos. Welcome to Stando Venet na mangana manangos. Welcome. Woke up so early bado malaya wangu wako kando. Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Stando Venet na mangana manangos. Welcome to Stando Venet na mangana manangos. Woke up so early bado malaya wangu wako kando. Sima mwakangu ni sister nyanganya kuhaso.
Welcome to Slando my motherland. Came from the band okangana man. Siji choche east ni lawama man. Kuna my boy hunyanga nyamba kama mbanga fe. Kan kunuka sika nuke sindi sawa itepe. Card boy tunakujua kama kawu hepe. Suka beat ndio mtawa ipende. Wome pata chuzi hit na ushawa ipende. Batman things good I watch a yende. Mama lisema nyogope nyasa ikende. Kazi juya kazi kata na sa weekendi. Kani yako itarudi kwa sasa wache itembe. Yo, so we roll with the business. Black man fresh ni kinyonyanga Guinness. Unani mess na ujanionanga TV. Unani chase unanionanga cheesy. Hii ni east manze tuomba marendeze. Kani bizu unaponga na manager. Piga tizu kichoka mini endele. Hizo streets mini donda na midere. Zero chills ni kuzoza ni pate mbele. Kila scene ni kuboss up si bembelezi. Mangana manangos ni lazima. Mambanga kanakos kukanjo. Mablanda isi.
Wira na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Woke up so early bado malaya wanga kwa kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanganya kuhasu. Welcome to Slando Venet na mangana manangos. Welcome to Slando.
Missy nego, babe. I remember when they made me wait. Nippin' dimu kupe lemonade, cause I'm a renegade. I repeat to Bob Marley, I had to regulate. Zini days a Sodom. Wana kuchorea kama bezi ya kondo. Mishapika mali watu wana geuza kondo. Na tabia zimefiatu kama ngeuza wa Kongo. Hini ama vijana hujitoza kupigana. Niko busy kama kawa kama kocha wa bapana. Bapana na piga tizi na madawa kama japana. Kando kileta wizi hapa brada utapata mabasa. Ita hata na kada wajue na takashada sahi. Sinanga ngato lakini nende shambaka na hii. Na kwa chama toki shanga vile nimepanda na kusamba mapanga. Lafu nina kwa chama tanga. Dark face man I freak him out. Karat race mini Mickey Mouse. Watashika mount. Too many bitches that we gotta kick some bitches out. What am I doing? What am I doing? My mama told me, homies gon' do it. Nipende ya do it. Wacha ni kuwe, wacha ni kuwe. Ni waka dinali ndo sasa wakule. Mbaka ni kufe, mbaka ni kufe.
I hope in mapala wa dozi.
Oh la, oh la.
Tamaga machozi, Nairobi, Kampala na chozi.
Oh la, oh la.
Achenga kandanda za hozi. Airungi changanya na kodi. Tamaga machozi.
Oh la.
I hope in mapala wa dozi.
Mini mafunza ni tamari wa hoteli askari mgamba bado peti nili mkali kweli na sikwenda kiganjo mili kanjo mili kanjo kanjo bag ndani deli ndo man mejipin sababu baba Iraq isu tupima angu mstari na vina relax isu si China bima mitu na kina hilax isu sudima suzuki iksu katika Japan maybe Uchina tu nita kule Canada Toronto typhoon aspect black job yo juu aspect plus of your crew well if one than oreo crew yo mimi munga hole host afunze road yo true msipote kale sokyo le kichogi yo juu nyama kima mpaka audion through yeah bonus guests za nita bola upenda ni check throwback December na Land Rover defend evolution I'm telling you sir isinja dropa sikienda dosto na jine tuko skip the focus ikeza blazi test chichi kwa tutachinjo shoga kilenda just kupet squeeze in kuja vajikata tena kaenda wakadinali ni mabulldog wengine ni viji papi tunasamba watu sifikaja cheza na fiti raduna madama kicha mapicha mavigilant takubidu cool kasela kwa kabaridi maji
mamobi mapala wa dozi.
Toka jail kakujua na demu. Ina day ones peke Mori wanzenza. Mans go plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Reputation is em blenge mblenge kujana ndenga. I can't believe these days. Nitoka jail kakujua na demu. Ina day ones peke Mori wanzenza. Madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Muza za mamzinga zile kalikali kama chuzi za simba. Nabonga mtanishika shati kwa keja ya mabati. Mmejificha wapi? Mwanga na ndinga. Lakini bado muenda rotejo kwa mtindwa. West net share life. Mili kwa radio street na party party. Nye mkivishwa napi. Mini wrong rende boy machachari. Say to my face una beef kina nani. Oh my gosh samahani. Mitishamba ndomboga plus ugali flani. Hizi size vira kola zifanyikangi. Mseli ndroga lecha kame nilaani. Rap game haitaki chali. Na usichangai mbona juni mini meimari. Lay down flat, stay on your lane. In case haujajuta pepetwa. Serial killers at fighting terror. In short tume upgrade weapon. Fakers niggas backbiting haters. Kazi niku update status. Weevu juni siri paper chasers. Kwa kila bus station BS adi afya center. Miss Chazzy was there. Muki ni cross uta Kenya. Kuna dem anashinda kiteta kipate mwogi kokeja. Fine girl lakini wezi sema pia ni jeshi ya kusumbwa feds in Kenya. My young zuni penda. Shori ndenga anataka kuchukua selfie tena. Sisi zetu ni hustle. Aja tukuachie working castle. Manager alirudisho home. Jupromoter lidae kumidosh in person. Nika kuberi na mandom eh. Pale Instagram I wrote this caption. Munga mutembea na makro. Mata nisipo act utafuliwa na kovu vihasho.
Siendi, siendi. Wambio watafute plan B. Ndiyo ni kuja watume kwa pay bid. Nyima promoters wapendi. Shugli kubwa huku spending. Kuna kitu fupi ka weekendi. Ongea boss what you can be. Appearance 10 G's. Nikizoza hawa pendi. Hini ya kikombana ni Fendi. Huku ni kuban mona mengi. Mbaka mandugu malaya wa shenzi. I never knew they would play me. Na manisha kwa radio na telly hey. Revenue looking crazy. Ndakodesha ka Benzo na Bentley. You talk much how tendi. Youth fund iko pending. You fuck niggas just can't be. Serious bullshit trending hey. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. Na kwanga ro, on the low but naiza banda boy. Kidogo ni kangembanga boy. Nikiwa mtoi niliko na ganza toy.
Oh baby, yeah.
kubeba basi kidogo ni more. Kani mbali mina fika sijali na hali mimpali. Niko ndani ndani kamali na fika bae. Bila chali na fika bae tidiani. Toto fulani bikali lakini rhyme flow fitika easy. How many times I'ma tell you this? I need a nigga like Nyari. He making a money. He making a mami goloka. Chisinda kulo filinda lingo filinda bruha. Da bruari bela rosa. Cheki manzi bila ring. Deki fiti bila fit wana deko ni feel. Ube baba hini real. Ube baba hina kila kinani na kill. Ifilo nage kwa misitu. Panda miti bila kitu. Ay, listen, ati maslendo ni wale wa ube baba. Bado mimi ndo ule wa shika yola. Da taste fiti kama laga. Haga seti kama laga. Tika yo bae.
Kijana ndenga BMB these days. Nitoka jail za kujona demu. Inga day ones peke. Mori wa nzenza. Madenge madingo. Plus mafinji wa mkuru kwa njenga. Reputation is M. Mblenge mblenge kujana ndenga. I can't believe these days. Nitoka jail za kujona demu. Inga day ones peke. Mori wa nzenza. Madenge madingo. Plus mafinji wa mkuru kwa njenga.
Una mimba wa east imepeleka vijana wengi time Kenya iko illegal neri wangu shekinde CBD njoka korada ukikojota kushika Mr. at least try jo kubehave taki dami mwagiki my linen t-shirt nasikia mnanitafuta maka mnanifuta kwa duka stepa miuka naga kubo kikuja sana perhaps utakundwa unafaa kujua nani ndo kushuta before kunukisha imtown eza juta mbepa siufungia gunga kuna ni sunday mzaijo amefunga mi flip ka beats za Afrika niliwachia hip hop sikuzi manadrilla. Mabiza mtini si upiga kwa nisi hata jaja lipadonkila. Splash, splash tukifika itoka ina spark maopo naitika. Trap, trap tu satisa ni mboka nilikuwa po yojogo ikiwika. Nimona subri kinipita, I think kwa yora undasi nilipigwa. Bruce iliskika, street iliwika, black alikama kanyamisa. Nasikia mimchafu spita, nikami wandika izongoma kwa pipa. Kudus informa, dhuwa kunpata nilikuwa na operate na bipa.
Peng ni Ayala na gengi limnyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya, na gatni kila lo ya jana. Jokes on you mnatupima, liars, manzioni nini mnafanya. Mavedi walipumwa fire, ha, exactly, niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly. Peng ni Ayala na gengi limnyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipumwa fire, ha, exactly, niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly, niliwadanganya. Una venye COVID-19 kitu moja, daily Corona-19 ilinona. Cyber wronging, different locations, swollen, naidwingi normal. Fake kings, nazidi kuwa winda, call it the new likuwa Michigwan, hido dimba.
Peng ni Ayela, supu, mans na domani naishi life bila filters. Sina di maarifa, mili dhani shori likuwa na bunga na insta ni rispa. Nikiyama mwenda na kamba zanguo, I wish ninge kwa KPLC. Arif alikuwa MCA, saini MP na rapingi West T. Siku miti yo msichana, no no, nilidate yo vagina. Dodge, kuna manzi mdechu, ushaimu wanikanga kwa mneti ya pana. I was high in school mana driller, tangu enzi za insider. Nina ndoto ya maziwa mrefu, ineza lipa date zote za mchina. What you are talking kwa pot, timeline yako ina TikTok. Ina maboys kisehu kwa ngongo, walipanua rikose yona manufacture richot. Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya, na gut ni kila leo ya jana. Jokes on young natupima, liars, manzioni nini mnafanya. Mavedi, walikuma fire, exactly, nili watanganya. Warazi, walikuma fire, exactly, nili watanganya. Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara.
Shout to the showstoppers, 95 sales joke. Zoza 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 zoza. Shout to the showstoppers, my fans banner silly stalkers. So I swear he is zoza, 95 sales joke. Zoza.
My fans Joe Cine Stalker, Asian Kafika show says he talker. These niggas ain't this cold since popper. Six figures the sucker dough says he sought. And this ain't no simple cell, sipping medicine like I'm a sickle cell. Some of these rappers think they could see me fail. See me swerve into traffic like sickle saying, that's a simple sick. Who a strap killer time tag face, nando mana na attract killer crime. Kuni dress pillar vest, click clack killer sight. Na ku treat kama bitch, click nyaps in a sight. These niggas ain't grow like me, had your voice and I was like, you ain't bored like me. If a nigga dead man, you're more likely. Macho nani every day, kwanza roll that thing there. Killing the trappers and no, I don't feel bad. Siko solo and I bring boys like King there. Yeah, we bring noise with the boys. Kama kawa wakadi nali nuku zoza.
Shout to the showstoppers, 95 says joke. Zoza 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 zoza. Shout to the showstoppers, my fans banners in his dockers. So I swear he ni sosa, 95 says joke. Zoza. Shout to the showstoppers, 95 says joke. Zoza 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 zoza. Shout to the showstoppers, my fans banners in his dockers. So I swear he ni sosa, 95 says joke. Zoza.
Yeah, vitu kwa Zaire ndani azin. Bang top ni Joe Brown, usiaspect bangi kwa bambo sisi. Na tusha load ma magazine. Juu sisi CCTV tutazi shoot na tuko behind the scene. I'm not getting trendy, jumu bamba dead lately. Kama baibo kain aki madabed maybe. Cause mchezo kuisha but rappers on a show of crazy. Na jua kaini futa kuna MCs tunge change jazzy. Yo, Selassie, I soja ba image gali ya nazi. Hini wali wa nazi, chapati chai mariandasi. Amwezi ranua rhymes, kimchi mistari takuhua. Uongezwe maua, hini barua rasmi. Doka fisi za mama urua line. You better stay off the scene, juta kangwa po manze. Ni ma click clack, liza skull, mambanga na mafe. Hip hop ni see, propagandas for the rest. We can't keep up with the Kardashians like the West.
Shout to the showstoppers, 95 says joke. Zoza 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 zoza. Shout to the showstoppers, my fans banners in his talkers. So I swear he ni sosa, 95 says joke. Zoza. Shout to the showstoppers, 95 says joke. Zoza 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 zoza. Shout to the showstoppers, my fans banners in his talkers. So I swear he ni sosa, 95 says joke. Zoza. Shout to the showstoppers, 95 says joke. Zoza 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 zoza. Shout to the showstoppers, my fans banners in his talkers. So I swear he ni sosa, 95 says joke. Zoza. Shout to the showstoppers, 95 says joke. Zoza 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 zoza. Shout to the showstoppers, my fans banners in his talkers. So I swear he ni sosa, 95 says joke. Zoza.
Solid na majibu already. Na kila mahali ni kwaribu. Zoeni bongo kiwa mbali kwa karibu. Komeni. It's your boy Ska chilling with DJ Kevo. It's me. Unajua kama kawa rende ni wrong manze. Choma building kila mahali. Unajua.
You're now in the mix with the most influential DJ of the streets. Kevo is me.